Imyaka irindwi irihiritse abahoze mu kirwa cya Bushongo mu kiyaga cya Burera bimuwe. Muri icyo kirwa nta gikorwa na kimwe cy'iterambere cyaharangwaga. Kuri ubu batujwe mu mudugudu w'icyitegererezo wa Rurembo mu murenge wa Rugarama. Kuri bamwe hari impinduka zifatika babonye ku mibereho yabo. Bwana Vincent Mpariyimana niwe mukuru w'umudugudu wa Birwa, nawe yahoze atuye Bushongo.
Tugereranije n'uko twari tumeze mbere, ubu niho bihagaze neza. Icya mbere, urumva urwo rusaku rw'abana n'abari ku ishuri. Icyo gihe kugira ngo tugire ubwisanzure byari bigoye, ariko uyu munsi wa none ubungubu nshobora kwirirwa mpinga, ariko mu mugoroba nkajya kugura ibyo nshaka kuko isoko rinyegereye. Ariko mbere twabanzaga kwambuka, ndetse rimwe na rimwe tukabura ubwato.
Mu kubimura, buri muturage yishakiraga ubutaka leta ikamwubakiraho inzu. Ubutaka bahoze batuyeho buracyari ubwabo. Kubyaza umusaruro ni ihurizo rikomeye. Uyu ni Emmanuel Maniriho.
Leta umwe yadutekerejeho iduha ubwato. Nubwo yabuduhaye, ntabwo ubwato bumwe bushobora kwambutsa abaturage 400 nanga 300 na 40 kugira bajye gutunganya ubutaka basizeyo. Bityo usanga harimo ikibazo mu myambukire gusumba uko twambukaga ari nk'ababiri babiri tuza hakujya inaha. Ugasanga ubwato bugiyemo nk'abantu 120. Kubyo habaye impanuka n'ubundi twibuka abaturage bose bashize.
Amaganya Maniriho arahura nayo umuturanyi we Valence Uwimana.
Baravuga ngo nibuja kwimura umuntu ugomba kumwimurana n'ibyo byose, kandi aho yarari agasumba hahandi yarari. None rero twebwe baratwimuye, ubutaka bwacu bose naho babuvudufatiriye. Nkaho bataturetse wenda ngo dushake n'abashoramari wenda tugurishe iriya, kuko twambuka bituvunye ku buryo n'abantu baja banashira bari no kurohama. Arudukwi, arutwo kujya kose ni iriya tudukura.
Benshi mu baganiriye n'ijwi rya Amerika ku mibereho ya none niyo bahozemo mu kirwa, kubimura byabaye kimwe, gutera imbere bikaza ari ikindi.
Era niyo twaye dufite amikoro, naho ubu ngubu kubera ubutaka bwacu yemwe hari n'abatanahinga kubera kuburaho kunyura.
Twasubiye inyuma cyane.
Gute?
Kubera yuko twari dutuye yo tugahinga tukeza, none ubu bari guhinga ntidukureyo na busa. Wafumbira hakurya y'ingezi mu mazi, kugerayo n'ugutanga amafaranga ukaja guhinga.
Mu bijyanye n'ibikorwa remezo turabifite, ariko iterambere ryo mu gifu wapi?
Abo Banyarwanda bavuga ko mu bihe bitandukanye bagiye babona abashoramari bashaka kubagurira ubutaka bwabo kugira ngo babashe kugura ububegereye, ubutegetsi ntibubyemere.
Kwanga iyo habonetse umushoramari, akarere karitambika ntikaba kemera ko tugurisha ubutaka bwacyo. Kindo jyakumva ukumva barakubariye ngo iyi nzu ngurimo ngo ishobora kuyihingana n'ubutaka bwayo. Ibyo rero ntitubyemera. Ubu butaka ni umuturage ubwe wagiye abutanga, yabura ubushobozi wabufatiye akamukurikirana murega. Umuntu yakomeza kudindizwa n'ubutaka bwe buri kure bataramuha umushoramari wenda ngamuguriye tugure hano hafi ahatwegeye.
Kuri iyi ngingo umukuru w'umudugudu wa Birwa asa n'utemeranya n'abahagarariye. Icyakora nawe yibaza impamvu abashoramari batangiye kugurira abagituye mu bindi birwa bikamuyobera.
Abaturage tumaze nko kurambirwa kwambuka buri munsi, ugasanga n'ubundi ku byerekeranye no kwambuka nta kintu twaruhukiweho. Tukavuga tuti ese kiriya kirwa cya Kinoni ko kirimo kugurishwa kandi icyo kirimo abaturage, ariko twebwe n'umuntu uje tukaberwa iyo yarengeye.
Abimutse Bushongo hari icyo babona nk'umuturambye ku ruhuri rw'ibibazo bibugarije.
Uje ari gukemura ibibazo, nababwira ko bagomba kudushakira abashoramari bakatugurira buriya butaka bwacu, ubundi natwe tukagura inahangaha. Ibyo nibyo byatuzamura byanatugirira umumaro.
Kugira ngo ubuzima bube bwatera imbere, turifuza abashoramari hakujya. Bamara kutugurira tukagura hano hafi aho dushoboye gufumbira, tugahinga, tugasarura, tukamererwa neza.
Umukuru w'umudugudu wabirwa n'abashyigikiye ibyifuzo by'abaturage be.
Leta ishatse n'uyu munsi yatubonera umushoramari tukagurisha, hanyuma abantu bakagura ahabegereye, maze hasigaye bagatuza.
Akarere ka Burera kavuga ko karajwe ishinga no kureshya abashoramari mu mugambi wo gusubiza ibibazo byugarije abaturage. Madamu Sori na Mukamana ni utegeka Burera.
Turashyize abashoramari turabazana bakagenda bakareba, kandi buriya kugira ngo umuntu agure hari ibyo areba, baraza nyine buriya igihe nticyari cyagira ngo abone kuzafata. Ariko turabizirikana kuko ahenshi muri biriya bigo buriya barahaguze, noneho hasigaye buriya naho hari igihe hazaboneka umushoramari uhishimiye akaba yahagura.
Magingo aya ibirwa byo mu biyaga bya Burera na Ruhondo byagenewe ibikorwa by'ubukerarugendo nk'uko bitangazwa na Karere ka Burera. Hariho naho biboneka ko byatangiye kubakwaho amahoteli n'abanyamahanga. Iki kirwa cya Bushongo cyo mu kiyaga cya Burera cyahoze gituwe n'imiryango 76 kiri ku buso bwa hegitari 37 nk'uko twabibwiwe n'inzego z'ibanze. Mu mwaka w'2013 ubwo twagisuraga kigituwe twahasanze imiryango 3 y'amashuri abanza. Byasabaga ko abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere biga bateranye imigongo nabo mu wa kabiri. Muri ibyo bihe batubwiraga ko kuva icyo kirwa cyabaho hari hamaze kuboneka umukobwa umwe rukumbi wari warabashije kurangiza amashuri yisumbuye. Bagira ubusa rw'Amerika iburera mu majyaruguru y'u Rwanda.